girl, you be my medicine. Girl, you my baby. Oh, sound chill.
It's a tiki talk on the shit.
Talk, 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 talk to me, baby. Nini nafanyo ni kasiriki. Talk, talk, talk. Kila siku kesi. Why me? Nikisema nakupenda, unaona nadanganya, ona kuchezea. Acha kujipa pressure, mie nakupenda, sitakuchezea. Leo ndo nakuogesha, leo nakusugua mgongo bafuni. Leo ndo nakuosha, leo nataka tufanye kihani mwa. Cause baby you my medicine. Kipenzi usinune usilalamike, undakufuru mlungu au miamuru. Zogolo zereru mkaze na mbwado mambo gangu ganda kalapoa. Hivyo nkichelewa usirire na kuwanzara uwe. Leo mindo na kuogesha, leo na kusugua mgongo bafuni. Leo mindo na kuosha, leo nataka tufanye kihani mwa. Cause baby you my medicine.
Sound Chef.